Yeah. Uvo mereze mbali yako wachita kodi uchite kuti cheka cheka kuti amvetsetse usachite kumu umiriza kuti mukondane kodi utsimubembeta kuti akukonde usachite kuyaluka nazo chikondi saka ka ka kamizana chikondi siti ka ka kamira chikondi saka ka kamizana chikondi siti ka kamira ngati watopa murekere murekere ngati walema muchokere 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 osaka ka ka kamizana abwere ndi nzeru zake the mind the body the soul atikukonda iwe uzidzi wanzo uzichita kumva kuti wina pali penzo zijazo malotana muka teka meso she be the queen na iwe king in your castle not if it javo vizana kuwawa so chikondisa kaka kaka mizana chikondisa kaka kaka mizana Chikondi siti ka 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 kamira Chikondi siti ka 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 kamira Kati watupa murekere 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 Atingati wale mamu chokele muchokele Ngati watopa mulekele 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 Ati ngati wale mamu chokele Muchokele Muchokele Atusa kaka kaka mirana Thank you.